mjini, straight paka mjini. Rocky Yant is the name, still rocking out big in the game. Producer Keno, promoter DJ Shila. Aya, twende kazi.
Fetuli no kola na manye paka lasti. Emiaka jituka fetukula so fasti. Leia love wezi kukuwa evera body habit. Kate mikono wakulu tugambe anti no surrender. Tuli no kola na manye paka lasti. Emiaka jituka fetukula so fasti. Leia love wezi kukuwa evera body habit. Kate mikono wakulu tugambe anti no surrender. Tukende kumasha fene pesa mkubo. Zinawero msambu kama tumefika. Tuzeno uvaka obufude ye waka. Tana ita ita ya tena nyino kukumba. Tuefude bambega tuje tunonyereza wachaba vubuka. Tukura nyemirimu abaganda bagero mugeya vomala yo. Tetuaga la sitole kitubonga na bazembe. Bashapu muliwa mujefe tuwa ye. Uwe kwa tirirako koma wono kubaka. Bashapu muliwa mujefe tuwa ye. Uwe kwa tirirako koma wono kubaka. Fetuli no kola na manye paka lasti. Emiaka jituka fetukula so fasti. Leia love wezi kukuwa evera body habit. Kate mikono wakulu tugambe anti no surrender. Tuli no kola na manye paka lasti. Emiaka jituka fetukula so fasti. Leia love wezi kukuwa evera body habit. Kate mikono wakulu tugambe anti no surrender. Chenda jichitufe chidi kwa kubuka. Bari mungu no muse wabananda babacha. Sisindika chigali bimbika otoleta. Oza wala ya mungu sitembe yangako. Kale kusekerede ochali malipansi. Oyagale chitufu uza nekuroki. Fetuli no kola na manye paka lasti. Emiaka jituka fetukula so fasti. Leia love wezi kukuwa evera body habit. Kate mikono wakulu tugambe anti no surrender. Tuli no kola na manye paka lasti. Emiaka jituka fetukula so fasti. Leia love wezi kukuwa evera body habit. Kate mikono wakulu tugambe anti no surrender. Tuesute mwaka baba tutaniko kuloja. Chikwata kubano basaga la kola. Wachinga tokola mkujanga tosaga. Wekomba nebirunji chikufira muko upi. Wachituka kuba chala nende no kwayo. Banyidi daruno kashi bamuweza. Tebanyoma na mirimu kakasaba chala ba mulembe. Temune nyaba gaga basula tebeba se. Kubera kujia nyo nebesu vyo tulo. Yabaluchoro wawe usulo ya samiride. Wachituka mfuluta kabirizi no jisinga. Ogulwa na magezi agano nye mirimu. Okera mairunji vigijine sigara. Ofinyene insurance mkufuwe tenjaga. Leta omu solo kawiyonjo yekutasa. Wesula na kadwangu oteroba iteko. Fetuli no kola na manye paka lasti. Emiaka jituka fetukula so fasti. Leia love wezi kukuwa evera body habit. Kate mikono wakulu tugambe anti no surrender. Tuli no kola na manye paka lasti. Emiaka jituka fetukula so fasti. Leia love wezi kukuwa evera body habit. Kate mikono wakulu tugambe anti no surrender.
Big up to Jose Chameleon, Professor J, Producer Henry.